TMTMusicMedia.com.
Jana walitabiri tutachana na mpaka leo tupo na bado tupo sana na walotabiri tutachana unaondo wameachana na sisi tupo na karibu tunaoana tumewapunguza kelele awasemi sikizi wananongona huku kwetu sherehe wanakonda sisi tunanona tumewapunguza kelele awasemi sikizi wananongona huku kwetu sherehe wanakonda sisi tunanona unajua upendo wa kweli upepo na gani tambua maisha yatasonga tatukikosa wai minataka wajue wendo namba moja nataka 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 wajue
ona napa kwenyewe na jola sia zimefika mbali na waza bila wewe, sante shina nani na, kwa yoyote tetuvaga, tutafika mbali na apa nitamchinja tarani, dunia ijue kama na kutumewa pungu za kelele awasemi sikizi wananongona huku kwetu sherehe wanakonda sisi tunanona tumewa pungu za kelele awasemi sikizi wananongona huku kwetu sherehe wanakonda sisi tunanona unajua upendo wa kweli upepo na gari tambua maisha yatasonga tatukikosa wai minataka wajue wendo namba moja nataka 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 wajue
download kupitia TMT Music Media.com.